Tema. Tema production.
Twakoye bigambo fe twagala mibimba. Ayimuka ayimuke. Lwaki gotula nga teffe tetutudde. Ayimuka ayimuke. Babera mukyala mumini agamba. Ayimuka ayimuke. Noe Masaka mukyalo ku kinyanya kya Suna. Ayimuka ayimuke. Watch this. Kyenjagala mumumanye fe twazedda. Tuli miti mito kibira tugumeza ambad. Tukuwa miziki tetupinga. Tukuwa bidongo tetuzala wambad. Bayaye bagato tebatusobola. Nebojane gali fe tujizikiza. Twakoye bigambo fe twagala mibimba. Ayimuka ayimuke. Lwaki gotula nga teffe tetutudde. Ayimuka ayimuke. Babera mukyala mumini agamba. Ayimuka ayimuke. Noe Masaka mukyalo ku kinyanya kya Suna. Ayimuka ayimuke. Endonge konkona temanyi nyukiriya. Abaze fena kati tulikiriya. Salute vivanikiza nti ame komanda akajiwa kasamba. Bafude fude 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 fude. Tuba fude 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 fude. Bidongo bikuba nabama kude babi kude. Eno muchidongo luji nzendu gade. Twakoye bigambo fe twagala mibimba. Ayimuka ayimuke. Lwaki gotula nga teffe tetutudde. Ayimuka ayimuke. Babera mukyala mumini agamba. Ayimuka ayimuke. Noe Masaka mukyalo ku kinyanya kya Suna. Ayimuka ayimuke. Endonge konkona temanyi nyukiriya. Abaze fena kati tulikiriya. Salute vivanikiza nti ame komanda akajiwa kasamba. Watch this. Kyenjagala mumumanye fe twazedda. Tuli miti mito kibira tugumeza ambad. Tukuwa miziki tetupinga. Tukuwa bidongo tetuzala wambad. Bayaye bagato tebatusobola. Neboja negali fe tujizikiza. Twakoye bigambo fe twagala mibimba. Ayimuka ayimuke. Lwaki gotula nga teffe tetutudde. Ayimuka ayimuke. Babera mukyala mumini agamba. Ayimuka ayimuke. Noe Masaka mukyalo ku kinyanya kya Suna. Ayimuka ayimuke.